kwethu mthandi tu ngumona okanye lulunya mhlawumbi mntakwethu awuzithembi umbuzo mphoxelani na akenzanga nto uyakuthanda qha mnxolelanga ntoni na mthukela ntoni na zondani ibhutiza ukwenze ntoni ibhuti ndiyabuza uyasazi siza te kuthanda uthanda yena xa uthando lusekhona kuquka mfuka bawo Cosa mpini umbi, ungumto njani na Oli mene mene, siso wa upila Ukala, ungumto njani na Upila, ngobu kongi, siso wa msula Ezo nyembe Andithanda ukubona unyembezana Sulezo nyembezi ntombazana Hey Ndiyayaza ukwazi ukumshiya Uthanda yena yedwa qha Amandla ngawakho Nana Hey Ungumntu njani na Yeah.